Narusha paka Johnny Kani dice. Promoter kwanza bonga buying price. Bigi design madura mwaka nikiwa on stage fucking lights. Kefo kanali Johnny fucking vibe. Kefo kanali sini master right. Gengetron guru na rapa. Baba na new kitaka lakini bado janpata. Wakini digiwa na guaya. Makoras nzile fire. Makoras nzile fohaya. Makoras nzile mazema fanzu ima kama guaya. Bayuka fugezi. Sisi wezi joku chill na marezi. Chuma mbili na ikoti ni heavy. Na uona yo imeja namba za baby.
DJ Tinti
Bayuka fugezi. Sisi wezi joku chill na marezi. Chuma mbili na ikoti ni heavy. Na uona yo imeja namba za baby. Usiki asubuhi ni kiosha uso. Niliomba isikuwe ni mara ya mwisho. Kama ni mara ya mwisho angalao nifike benkiko. Nijazie mtamero hesabu joya je iko. Nidungie mcho desi mcho vile na mpenda. Nicheze kimimi peyo pande ya Mpesa. Tuchekeshane na mamims joza Manchester. Nipewe maha joka kilo ni chiza extra. Lakini jo nifanye venye jo utate veva. Hii maisha ni ngumu jo kiteleza. Lakini bila ata wowo enaga pressure. Sakanga gaji na uingie kanisa jo kieza. Fayuka fugezi. Sisi wezi jo kuchill na marezi. Chuma mbili na ikoti ni heavy. Rauona yo imeja namba za pedi. Fayuka fugezi. Sisi wezi jo kuchill na marezi. Chuma mbili na ikoti ni heavy. Rauona
K400
Keto happy sa zile niko with my people. Riz na mbido, jing jong na choki iko. Zabe penye riba ziko. Hasta dipo kanali na bad ambitions. Keto happy sa zile niko with my people. Riz na mbido, jing jong na choki iko. Zabe penye riba ziko. Hasta dipo kanali na bad ambitions. First of all, fuck ups na wasoro wote. Napenda fans but kwa chosen itishe mbote. Michukia DJ juu yango majifanya broke. Presento kwa kwa mwenye una ni itamidi oka. Kauna watch na niagoro sinadai hiyo mbota. Shady ujaboro sinadai hiyo skonya. Kona ndoto ufollow si basi ni ondoke. Nafota ndoto kupatia masa maisha propa. 8am ni kostu ni kana ingia janta. Naona mic mamizani na za kuropoka. Eka kuna body bambisha di crew na bambucha. Nikiwa kwa boot na zumbanga chave. Nina msupo msupo penda kanali buda. Haezi tepa na fala amejizunda. Nikiwa yade ya unit ingia magunga. Anakufifenga tunafinya na zaluza. Geto happy sa zile niko with my people. Riz na mbido, jing jong na choki iko. Zabe penye riba ziko. Hustler dipo kanali na bad ambitions. Geto happy sa zile niko with my people. Riz na mbido, jing jong na choki iko. Zabe penye riba ziko. Hustler dipo kanali na Min koma gunga na jingo ya mi. Min koma gunga na jingo ya mi.
You in the mix with DJ Tintin.
Jingo ya mi. Min koma mavela na andas. Min koma gunga na jingo ya mi. Min koma gunga na jingo ya mi. Min koma gunga na jingo ya mi. Min koma mavela na andas. Mina kwa garate ya mkwanja na business. Musa fisharate ya jinangu na interest. Kanali minim ex loki mention specifics. Uliniona wapi unanisoma ka CV. Mihupita juka nina mission ya chini. Mihupita kando kana mission na nyinyi. Utanipata ndani na inje. Nje na inde. Vibrations di ganji na ganja na misses. Mesha sini movie na haina rehearsal. Sarenda kitu nimefanyia kazi kuma mako.
Sini zisujewa zisujewa na
razo. Katika hiyo ngeli ebu washa kitamu. Minko magunga na jingo ya mi. Minko magunga na jingo ya mi. Minko magunga na jingo ya mi. Minko ma mavela na andas. Minko magunga na jingo ya mi. Minko magunga na jingo ya mi. Minko magunga na jingo ya mi. Minko mavela.
When your big dreams ni victim wa poverty. Wasaliti ni wengi kwa society. When your big dreams ni victim wa poverty. Wasaliti ni wengi kwa society. Wenye chuki ni wengi wanafiki. Marafiki wanavisu wanapanga vile cha kumada. AK-47 wanabeba 24-7. Lengo yao sinajua ni kirap. Maniga madiva ugo gaga. Utadhani Lady Gaga ame come back. Lady Gaga wanawanda mina zidi kupanga. Kakagame utadhani tuko Rwanda. Natoka ghetto utadhani ojwelekwa. Wana psych za majuu, kikalembe ndile na wawezi bonga ngoso. Rap ilikuwa dream since high school. Nakumbuka wakila, nilipo washo na weza rap. I'm the nice guy, Ice Cube, Mr. Nice Watch. Waka laugh, waka hate, waka sema mini fake. Just a wannabe, basai, niko in another place. Sisai, na fili kana weza place. I bet on myself, any rapper mini face. Kani bumper watakam, wame beba in excess. Niko in another world with a gun, na magazine by my side. Ninge kuwa Christ, ninge badilisha water to wine. Drink maniga madiva muanze kuwine. Nelson Mandela madiba, see I'm the guy. Wana chuki juna leta salvation dani ya rap. Focus yangu ni kukanja, kupata mkwanja, kupata sadaka. Utadhani mini faster. Na kamfasta ndani ya game ndio nipate participate. We nipate Serengeti nimechill na makrokodai by the riverside. Nobody can bogo me. Nina gidi gidi maji maji ndani ya damu. Missy Yego mini Tyson. Tera ata Saddam Hussein. Awezi tosha na feel kaga Daffy nikipanga mizani.
DJ
ever since nikwe brave ki ababu na mwamba. Hama rapa wamekua kini kwaya wana haya kuni face. So aliata hip hop wanafanya kapuka. Sana junga niki flow. Utadhani Hiroshima sana speaking tanks. Utadhani Sako D, that's why mostly mi uchaja D, juna toka D, juna maja B, juna manga fit. Sinanga rafiki, wengi wanafiki. Wataki ni dishi ni fanyi mziki ni toke kwa viki. Maform zi chrome, ni achane na form. Zataba na chrome, zarada na form. Sai na Rome, toka Joba hadi Rome. Nishafika mali, misitaji intro. Level nimefika, any rapper mina face bro. So ama rapper wa kuzaliwa baati mbaya. Eti bado awana haya kuni face kwa ring. Wana bali ya bling, yo wa shine kama cream. Tela cream, wana die. Jazani akwambo, eti bado wanachuki soda ulize matiba. Kani China ningekuwa Jackie Chan, Pakistan nilipuka so bad. Barapa wana style.
Fanya rap kwa jili chapa. Fanya hii kupika sana. Fanya hii kutoka korona. Fanya hii uspime yo. Nipe kipaza na teleza. Nima shangaza ni miugiza. Wala sikuwa pa kucheza. Kini zengu na kubhamiza. Vitu nataka ni fingi. Tatizo shilingi. Nita kwa jidingi. Sabu napiga ni nyingi. Metaji ni mengi. Teke miuni wengi. Buka majukumu. Ligiza ini kwa nikumu. Mele na skuma guru dum. Sijali wakini ukumu. Nasema jipange kimaisha. Makosa ya jana rekebisha. Naweza kujendu fasha. Na siyo kubatisha. Pendo wakuli wahaba. Taku zengu di masoiba kamsa. Yeze kibaba wengu taku toku raba. Lakini utaneleza nini, tatobo mjini na mini nkiwa makini, siwezi kawa chini. Utaneleza nini, mini tatobo mjini na mini nkiwa makini, siwezi kawa chini. Bobo hadu na komaza, sina hofu juni naweza. Mde nakosa kupoteza, najituma niweze kutimiza. Mishanguli kama sinema na kama sinema, sijui ni mnasema. Sana shapite la wama, ningi kwama, Marilas mama. Jana kio mafani kio, ndo nani fanya diye debio. Kila kitu na mipangilio, visende kinyume na matarajio. Sana nabili nitege sikio, nipate kima kupuka kilio. Wala sijui kumungu salio na maisha ya na maru. Imi nipa funzo msela siya lifi gizo. Na ikambinde toka mwanzo maula na menipa tuzo. Ushilu na anza na mawazo. Kipindu na minu na uwezo. Kijiweke viko solo mwanzo matatizo. Mambo na batika jinsi miaka inakatika. Umri ukiongezika uyo imarika. Mambo na batika jinsi miaka inakatika. Umri ukiongezika imarika.
Kuna chuki, 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 chuki.
DJ 1010
This is DJ 1010.
Yeah, haoni kuti mta, kuchu ya suti bra. Izi chuki za ufala, zini stushi bran. Kuchu ya sushi dry. Kwa meeting na shafi gweru. Ma meetings a miti meru. Ma mistu watoe ujeru. Yeah. Washatu wa ni PRO. Tangu ni kwe CEO. Washanza kugonga mo. Washamba wataki pro. Wasichana wanataki do. Wakisikia ni pro. Wanaruka kwenye dance floor. Hata upo dance bro. Kuna fans flow. Kuna fast flows. Kuna slow flows bro. Pia napenda fast food. Nikisikiza cancel pia. Come through. Tutuko na Kansas pia. Sagittarius. Tuko pia na Kansas here. Sini warriors. Tuko na mabao na spears. Wana worry man. Juwa wana sound last year. Juwa wana sound last year. Wakona chuki.
Chuki, 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 wakona chuki, 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 wakona chuki, 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 wakona chuki, chuki, chuki.
DJ
yeah, mtaka chamfunguni na sharti si ainame. Hata ukiuliza na ikuni ile ganji ilikuwa ikule ndio. Aize lipa shule, aize ishi maisha mazuri bro. Ni hustle tu, so hustle tu ni hustle kuwa kama pro. Kama stars na wakama ta from they back. Then I ask what's in they back. With my pistol on they back. Washa ugopa cause I'm back. When they made it to the front, I was seated at the back. Teaching Christoph how to rap. Then he came in and he made you look like crap. Uwezi ni show juu ya rap. Nimekana nyashda bambu na mini kuzo wa king wa rap. Mafunzo kaya Al-Shabaab. Nisha slam joke kwa face yako. Na sido ya mlango doa do. Na nikula soya bro. Nimitunga kujitunga kama lawyer so mini mwizi si ni mziki uliza nikimbishi misi mkimbizi misi mkimbizi me I'm in love with the music she keep me busy me
chuki 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 wakona chuki chuki wakona chuki chuki wakona chuki chuki chuki
999
chuki wakona chuki chuki
mane munga mka Nairobi wa kardinali is the best Zena nandi tinder reds Kapsa bet same like Rudisha Af marisa bits in the next Miali kipatia kila lyrical god kichwa Zoka ukinjeki junka umona skill ya ghost tisho Kamna alphabet up and gani na spell ya spot pesa Dojo your time is never wasted when you're having fun It draws up lights, guns are on mic, stands are throw like Vibes can tell, Gaza for life Capital like a verse in a homeboys wa diss Nani eat a dexter bars, it you mean the men that Wa miss mandi nikiwa majuni za Gaza Ruto venye na mil Mani ndi execution waga kwa shaki bet If it vile tel Aviv ku Israeli ma ISIS wana gazeti Ndwa mtait not chingoni vingori Kama sit belt itupate dem chale mze ama mjane swana tumweki Chivikipila lapia Esus kwa kibetia kwa laki Esu wa Nazareti
Man I swear that East City life is the wildest thing Living East should equate it a lot Walking on a dream when I dream of the finest plans Get with me get a taste of the time We living life ha 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 We living life ha 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 ha
Ya mashida no ganji Baggy jeans, teams na mavida low budget Kwa masidis kaset na zikinda na istoshe Tunajiset kuset na ichimba ndo uspate Kama ni jay itafadhali si unipe na jagi Hatunanganda iso tunaga drinking and driving Ni kupanga line Mini kistaga ni kipanga venye Maybe later mimi nitajiki na dry jean Maraba squeezing kama cockroaches Mina kusmash liache rap mina coach coaches Style jamming as a coast stone sis Na kupa ham na suke dram Baka brothers wanna post voices I'm straight Stupid, I slayed Cupid, ne chuki I stay strawberry, the case, two clips, ne full kid Every endeavor has to be blunder So whatever I did, had to
Man,
be done
Man, I swear that East City life is the wildest Man, living East should've keep it alive Walking on the dream when I dream of the finest Man, get with me, get a taste of the top We living life, ha, 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 ha We living life, ha, ha, ha,
ha Ayo, ayo You are now rocking
Today we're medicine
Don't ask his amani safi
Kenya's number one hip-hop DJ DJ 1010 This is DJ 1010
DJ 1010
I'm a chief rocker, what up? Can you bust a freestyle for us?
Wow, shout, mambo, shout, join the bass, boy, yes. Boy, boy.
DC off the top, he need written rap He's off the top, then you need my beaten raps I eat them rappers, breakfast, lunch, na supper Na daga sharp, fresh, dana mada Be my way, tutajua nani mzito daddy Wa majina wa unitanga oxido papi I'm a fallacy, wana umama kase Watoto wa jinga, wamefugwa na wamama wase Kid with the drastic flows, wanna say my oh shit Na kick sick flows, kushinda ocean Jiggy nigga, check in, I get jiggy Na flow moja notorious, ata kushinda biggy Naleta choto kachinchila, nuleta flow wheeler The king killer, na jeshi yangu nyama gorilla I'm the truth, and all these other dudes ni whack Ndani ya booth, na piga uppercut my track Uppercut my track, and of course ni facts
Facts!
Kuna Paulo hapo ndani siku Wednesday Tu mchezo na siku
DJ 1010
Yeah, okay One thing we have in common ni kugo Na kwa familia yetu mipe kesi jiso
Nani?
Nani no
Nani?
Nino majuu mefika point wengine hawataki kuniona
So sijali
Nazidi kudungoma naipenda na kuna watu niambiaga mini noma ni safari Na nazidi kusonga nikiomba pia dosi kumoja ntaziona Maboyo kiniuliza ngoma mpya iko wapi ma anti uliza mother siku hizi ako wapi
Nani Ben? Ben ako bado tu nyumbani Blaze ni dungesho ingine ya wapi Juu yule dem ningependa pia yeye aliishia Kido yangu aitoche squeeze mambuyu ndio muitishia Nishapata mwingine wa kumzikizia Yeah, anza kujijizia Vile na kam ndio naishi, Kenya na phone ndio na dish Hakuna makosa hainipishu Vile na kam ndio naishi, Kenya na phone ndio na dish Hakuna makosa hainipishu Vile na kam ndio naishi, Kenya na phone ndio na dish hakuna makosa hailipishwi vile na kama ndio naishi kinga na forty
DJ Titi
hakuna makosa hailipishwi. Pay attention, hello, hello. Hii mziki mtu wangu inatoka kwa roho. Kila time na flow na kuacha ofyo. Na mimi usema kitu nataka kwa song. Let's go. Bro Mbigi amejipanga. Design atashanza kulipa mortgage. Na Benanti kejipanga. Ako mahali koba. Wapu wita alete mortgage. Papa's black sheep na penda stare. Pesa yangu ni ya kunywa hakuna kuse. Lakini mzee nataki nipote. So siku hizi tunawasha na ye. Kani magode sijidungi no more. I'm right left handed above no more. Kila time na perform na acha watu zile za jo. Mesikia vilo mzee nitopet naja la flow. Vile na kam diyo naishi kenye na fold diyo na dish. Hakuna makosa hailipishu. Vile na kam diyo naishi kenye na fold diyo na dish. Kuna makosa hailipishwi vile na kama ndio naishi kinga na fort ndio naishi fort. Kuna makosa hailipishwi vile na kama ndio naishi kinga na fort ndio naishi. Kuna makosa
karibu mta mze life at the bottom and karibu mta mze life at the bottom and karibu mta karibu mta karibu mta mze life at the bottom and karibu mta mze life at the bottom and karibu mta karibu mta. Hey. Anyway, karibu mta, male msema nyaujia na kupangia life. Tuko kwa giza ndani, tukifanya kazi ya light. Chunga kanjo wa usiku, wata kufuata na knife. Hey. Another night, walipotana na jiju. Fuse, thank God, awa kumkata na kisu. I am one of the people, la vyangi na equal. Kwa isafari, kusaka labda kila kitu nile. Fanya nondre, many work on the right path. With my back on the wall, lili pide ni fight back. Huku mtaya, nikisaka my friends kwa nightclub. Mgwari ni ya hangover, sabu mzinga no nightcap. Labda ingoma sikifanya for me. Instead ya demali nitoka nikikosa a meal. Nikiwa copy one day ata nicheki kwa screen. At the end of the day mi ndona suffer within.
DJ 1010
si mbaya lakini watu wasichana unaweza kuangalia ana akili ya kulinda mke au mwingine ya kupakwa.
Aswa mimi naogopa ukeni kuliko risasi. Mtaka kila shimo sio kudungwa funguo zina mpango the woman on my phone. Nataka tuwe a couple don't shit and mshinda na miaka tano. Na sio vizuri ni mjudge by ends. Ni vile life ni kitabu na atuko on the same page. Nimechoka na cake mimi nataka ma champagne. Nyumba kubwa gari 10 na one plane. Na nikidunda na bounce back na range kani. Nikishika mic na mad tracks kwa stage. Can't stop the flame, can't stop the rain. Kila time na piga buzzer na subtract ya day. From the fame to the music yote ni repetition. Kinisikiza leo hope utani pena for real. Usinigage na competition. Nisikize ndiyo ni feel. Awezi jua labda indiyo ngoma yangu ya mwisho. Karibu mta mze life at the bottom and karibu mta mze life at the bottom and karibu mta karibu mta karibu mta mze life at the bottom and karibu mta.
Sikiza hii, mziki ya hii, mbogi ya di. Tukidunda kwa hizi pizza, sweet. Maisha kunipita sweet. Jeez, long na blessed story, huku rootless. Sikiza hii, mziki ya hii, mbogi ya di. Tukidunda kwa hizi pizza, sweet. Maisha kunipita sweet. Jeez, long na blessed story, huku rootless. Hey! Welcome to Eastside Day na pesa. Shitty town feel free big around bila pressure. Waskus tuwe street kids ustambue kwela. I'm a dead man wana die to za vela. Na ukiwa jenga wata kubemba wenga. Fala kukutoa nisha kila ita. No love tandora station ili tan shitty more thugs wakora. Makanga thirsty wamada kwa vibanda rusty. Skizu kidoro party kijana mkamba ngomtaki. Matanga mingi kushinda graduation parties. Hakuna ideas long lasting. Community ko held captive na promises are leaders. Masadist man my addict, rada si safi. Wamecha kuwa street imekuwa disgusting. Yeah,
Ibonga.
Sikiza hii, mziki ya hii, mbogi ya di. Kifunda kwa hizi pizza, sweet. Maisho kuni pita sweet. Jeez, long na blessed story, home to ruthless. Sikiza hii, mziki ya hii, mbogi ya di. Tukidunda kwa hizi pizza, sweet. Maisho kuni pita sweet. Jeez, long na blessed story, home to ruthless.
Yeah, hip hop alisi. Hip hop na sisi, hip hop bila sisi ni fake si halisi. Hatuna brother, tunaishi kama fisi. Kila mtu wako busy, anatafuta kadishi. Kwa hii game nishafanya udadisi. Politicians tubeba wa rahisi. Tuna madana ndi wapate kuingia ofisi. Hawa maibilisi, wenye ndimi za matusi. Kauna chuki na amenitie polisi. Natumia mdomo kuzitenye na hisi. Midi okusaya madhizangu wanitishi. Jota writing zinasema penda dui karafiki yo. Marapa, menu zenyu wazikuliki. KG's ndani ya nyumba ndio mpishi. Mistari tamu kushinda ice cream na sweet ingredients. Ubongo mdomo na kipaza sauti.
Sikiza hii, mziki ya hii mbogi ya di. Tukidunda kwa hizi pizza sweet. Maisha kunipita sweet. Jeez, from the place, story home for ruthless. Sikiza hii, mziki ya hii mbogi ya di. Tukidunda kwa hizi pizza sweet. Maisha kunipita sweet.
Yeah. Binadamu wengi wanafiki sai. Hatua foso Yesu bado walimcriticize. Ukisleki watapanga kukumanga. Ukideti wanapati wakichanga kwa matanga. Na tanga tanga mbaka kieleweke kuleta panganga. Tunakuchanja hata bila mashete. Mbaka mambanga gaveme wapige teke. Mipaka na panga nivuke pia inaitaji ndege. Ndo mana miwa nganga niko hai. Hatupendi miadarati lakini ngwaiwa ni uhai. Shikuwa mashati kama ganji yangu mina kudai. Hatujapati huru na tongozwa na muigai. 6 feet deep. Wanga shimo kila mtu mini big dick. Wanabonga kuni usu nite king king. Hawa wengine wanga ni mabusu mada each beat. Na mistari utadani ni kufu. Wate kuwe venye itakuwa. Gonga mbaya leo na kesho utayajua. Wengi wametamani sana kuyaona jua. Lakini maisha ni safari ya kesho uwezi jua. Wate kuwe venye itakuwa. Gonga mbaya leo na kesho utayajua. Wengi wametamani sana kuyaona jua. Lakini maisha ni safari ya kesho uwezi jua. Yeah. Hatutachoka kutafuta. Sikufe moyo ngoja yako inakuja. Hata kibobojo weza kutafuna. Walijifanya wachoyo wanatona tukivuna. The only rapper ana flow be fine. Nani mwingine kasi ya line na wezi deny. Kuna wengine wataki mimi kuniona life. Lakini Mungu ni yule yule bado tuna climb. Tulichore ya crime saini pen na mic man. Wezi deny baraka yenye Mungu amenipe. Na si shangai kuna muda ina fly. Juku na matime wezi kundua nini na kuchanga next. Walidhani tuko pale pale watiaji tunajuba wanakwanga wale wale. Leta pilipili niongeze morale. Weekendi kiwa fiti tunashukuru na papali. Wate kuwe venye itakuwa. Gonga mbaya leo na kesho utayajua. Wengi wakitamani sana kuyaona jua. Lakini maisha ni safari ya kesho utayajua. Wate kuwe venye itakuwa. Gonga mbaya leo na kesho utayajua. Wengi wakitamani sana kuyaona jua. Lakini
Kenya's number one hip hop DJ, DJ 1010.
DJ 1010, keep it right here. Ding, 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 ding,
ding, ding. Ayo, ayo, you are now rocking with DJ 1010, unasikiza mali safi.
This is DJ 1010.
Hello, msikilizaji mwenzangu, huyu ni Ida Aziz, na unasikiliza mali safi. DJ Tinting.
Hey, this is Chamutai Sage and you're listening to DJ Tinting.
Hey yo, Kimathi Mashwa Pivino unasikiza DJ Tinting.
Wagwan people, this is Papa Don and you're kicking it with DJ Tinting.
The almighty rasp in the mix with DJ Tinting.
Armana DJ Tinting, big up yourself, you know me say? Yeah. I miss your boy Shaka Tak once again. Not the mass.
DJ Tinting.
Koro kila mtu kona mimi leo hapa. I'm Slow Montana, Roger, what's happening, bro? Come show Stuntmaster Studios, Vanessa Empress, Sonic, I see you. Na cheka nao, mwanzo walituonyesha madharao. Squeezy ni cucumber ila mkunde sije usahao. Marashi, mabrile kwenye macho. Logo ni Versace mida ile ya toa kile unacho. Kani 2-5, fao niko top 5. Underrated kwa sababu views me I don't buy. Ama juicy toki jiji mina toka Southside. But I won't lie, nipeni heshima ya mtaja mam. Naeza bakisha ya online, pozi za kikongwe. Ila ototo bado wanazama, utadhani feri ya mtongwe. Mbona asitombwe, kama ni ya yake ni kuniganda. Ili tuma peni ani yombe. Kabla ni chafuke, mola na kuomba mimi. Usinipe demu baba nipe mwana mke. Toto mwenye tabia njema kuliko sura. Mwenye sura poa ata kinuna tunajipura taratibu. Tuna uwaga usafara. Hasla kaza buti upenye kichaka na jia ni na yangu sifuati msafara. Squeezy ni matimba tulitokanga masahara. Machizi wana hofu ni siwatoe kakafara. Tuna flex tu. Papa la kusene techniques. The new momba sani. Usijifanye mzee, hata mtoto mbuzi ana kidevu. Marapa wanachoche utadhani ni oleleng kucheki TV. Ama seti CD kwenye TV. Gozi na rarua na bado mimi ndio GV. Flow jicho nyanya na siyo nduku ni tia gas. Karibia bus, pewa bia cars. Cheers kwa bidii yetu wakishia nyas. Na changanya kama DJ Final Cut. Red carpet respect my arrival. Where I'm from, school boys got rifles, bruh. Drug dealing, narcos trafficking. Unga kwa vijana, rasli mali kwa wazee. Soma rada,
si kanisa pekee zina ibada, akili za kifungwa zinawaza ukabila, kwani ni lazima iwe Huru ama Raila. Naona wanasiasa wengi viongozi kidogo, baada ya uchaguzi ndio tunapewa kisogo. Ain't nobody real these days, maboy wanawaponda kina Sidika na kimya wanasimika, ingawa niko easy way, silali kama bado sijaridhika, stewika washaitika, leo niko na Adidas, kesho niko na Puma, area yao tunachafua kisere Nkuma, mbali na fam chocha madem money na game, wanajua tangu nije home nothing was the same. Ordinary bingo papa la kusini, big up come show, stunt masters in the building.
Okay. You're in the classic, mix with DJ Tintin.
Come on, cows, car. Yo, I'm in the booth rapping, tryna make a living. The rest is upstairs smoking, tryna make a heaven. And then we chill out on the red couch. Nani ange dani mimi ninge spread out. Akuna. Hakuna, no manyaru ni mavichwa tu. Na ukileta madhara usutarushwa tu. Kumekusana tuko 20 imefika. Jucho nyanya lafu mabuti kwa kichwa. Ska sounds like Biggie, Jay-Z and Nas. Mi uroga like Biggie, gave me his buzz. Weka kita kidogo lafu kick snare. Washa laita ubongo, hiko fit there. Nikiwa booth, misi wezi leta blunders. Nafanya mnashuka mbaka mnameza hunters. Hunters kibao, makali bila chesa. My fans ndio hao, mahali mina chesa.
Naikona everyday. Ndiyo vile naisi, ni kitu raisi, niko meda kama farisi. Naifanya everyday. Ndiyo vile naisi, ni kitu raisi, niko meda kama farisi.
Verse 2, misi jui nitaduma fans, unitafool na kansa, malibu na kansa juu ya roster. Sasa ni maposta, naleta naked truth karasa za maponsta. Big beats, tuna stay top, kama kawa kwenye streets like a stray dog. Wanasema, yo stop, put some bass in your voice, they tell him shut the fuck up and put some f**ks in your grind. What goes around, comes around like a weed chain. Baka leo habi jana wana need fame, atuko breed same, jumi who feed game. Maintain, nikitoka booth mayhem, main man, mind your MVP, I'm a renegade. Zadani MJZ na Mikey kipasi uta blame MC. Nafanya mbaka vipofu wana claim.
Naifanya everyday. Ndiyo vile naisi, ni kitu raisi, niko meda kama farisi. Naifanya everyday. Ndiyo vile naisi, ni kitu raisi, niko meda kama farisi.
Tulianza down on the side, tume climb, tuko fine anytime. Tuna kama fans wanasaka tarumba. 1 to 5, dago deti gidu by his lambo baka dry, ni bazenga kwa kwa nyumba. Down on the side, tume climb, tuko fine anytime. Tuna kama fans wanasaka tarumba. 1 to 5, dago deti gidu by his lambo baka dry, ni bazenga kwa kwa nyumba. Weka mikono juu kitona, tume arrive in a hip hop revolution, tuna kupatia utuma. Tume survive in a Robin, no lie, kila pande tuna rock na mashati za mitumba. Rap naifanya vitam tangu ever since. Bado wana yap si tukibuka sis. Na enyo dapa anabonga mafia hapa ni vibade. Anapata juma dapa wana jealousy. Na wacha legacy na misi na Subaru. Ini area usisleki tunashandanga mamfaru. Na wenye wivu si wajinyonge na waru. Wanapenda kujisifu na watoshi hikifaru. Na wasanyo tada na chitwa koma area. Noma sana wana die kubif na vegetarian. Omba sana wishi good kwa easy area. Huku ni kunoma wengi wameoza ka bacteria. At least now mina feel vi nice. Ka Chris Brown na die 90 mili bay me rise. Hawa nyanga wana jidai ya sifo. Na wezana na mafans washa insist ni sisi. Tulianza down on a side, tume climb, tuko fine anytime. Tuna kama fans wanasaka tarumba. 1 to 5, dago dedu gidu by his lambo baka dry, ni bazenga kwa kwa nyumba. Weka mikono juu kitona, tume arrive in a hip hop revolution, tuna kupatia utuma. Tume survive in a Robin, no lie, kila pande tuna rock na mashati za mitumba. Na wanye melia mdogo mdogo kama fisi, kauna dai kijulika nanga kana sisi. Na hizo ngoma zenyu pia miwanga siski, unless you change menu mwanze kuimba kanya sinski. Mizani refu shinda KCC, mistari zenyu ziko chini zina daiti chini. Sidhani kwa mezani wife for free, na dine dine na manyumba na my wife ka six. Dapo engineer designer dress sita sita, wanagwea nikitwita madapo na sita sita. Mambo mbaya nime come na mavita, nime jagas na nobody anaweza kumconsider. Jaba ya mia na mataske sida ka sita, siko vahia tunakesha na sita nisa. Wana sikitika juka sisi sikai, chunga kuta pika maneno ambapo wifi. Juniba dakika tuka kufiki online, tukukandike tukate kama we umezi na. Nza down on a side, tume climb, tuko fine anytime. Tuna kama fans wanasaka tarumba. 1 to 5, dago get you get Dubai, Islando baka try. Nipa zenga kwa nyumba. Weka mikono juu kitona, tume arrive in a hip hop revolution, tuna kupatia utuma. Tume survive in a new
yeah. This is DJ 1010.
Nibadili swag ndo basi kupige lap tukashie kok na mafan alafu badaye bonge la party lina go down lazima dunda na hili gini ya kibuda itabidi so soon aje aniken wezi kasi huda buda misi chui hudat na day wale namba nani ya disabay go crazy mademo fly nika nimelipa flight wala bilai na kata maja dini fight na jichocha chuvile na chase bank kwa mfuko neza nita bill gets chuvile na window na maskipe size big iki switch claim kuna celebrate life weekend wale hawada kujoin tupatane Twitter, Instagram, Facebook mapicha nta wanadi
you know we got you getting in the mood
say what
drop it down and I want to kill on to when it's probably gonna do and we ain't gonna stop till we hit it brand new oh we got you getting in the mood drop it down and I want to kill on to when it's probably gonna do and we ain't gonna stop till we hit it brand new
si mtaika waika kusekindo zao kaweni dancer dance waku wako kwao wakuna rangi ya pesa mitili ya tao so wedunda nayo na witishe drinks kibao leo ni Friday na kuna wa super kibao situwende tukajipambe tuwingi ya tao akibunai nasikia drinki madai no menda katika nanana na futa sutai kata majicheza na mbia na fuke sipatai ka familia ni nipa kani pesa ndalipa jumiro na madiva na kasi kali sidika kasi sidika sidika tumetuliza fax kibao wazitondo na fax na wow na ball hard na funny when I'm a wax kibao za duma zero joma paka kunywa kikibao ato siku mtima socha nidwa binywa jikibao
we got you getting in the mood
say what
drop it down and I want to kill on to when it's probably gonna do it and we ain't gonna stop till we hit it brand new oh we got you getting in the mood drop it down and I want to kill on to when it's probably gonna do it and we ain't gonna stop till we hit it brand new
City, na feel side feet fans on a die CC my demon on a die meaty me was it guy PC man say what like EC Joe what the fry what cool Jones my guy VP and yeah one die me see hey hi pretty you got a see through dress man say guy fishy you had them balling probably like that guy Richie like you wanna hang with the G cause I'm fly no more drama kichoko zanga wa super no more sana ni timba hakuna supra ngoja bano kibonga sana utakutwa nikona ngoma kadazi choma kama saluta van voice boss up and he watertight that's why gang when he proper it's like he bought a flight I'm in a fly si tocha manze shatoka right sani shao moka shatoka manze natoka
you know we got you getting in the mood
say what
drop it down bet and I run to
okay
kill on to when it's probably gonna do it and we ain't gonna stop till we hit it brand new oh we got you getting in the mood drop it down bet and I run to
round two
kill on to when it's probably gonna do it and we ain't gonna stop
hakuna nyakika za Kenya
Kenya
kikosone za Kenya
Kenya
mtoto metibeba
beba
kikapata kana penya
Rombosa
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 manze jotingisha we Rombosa
Rombosa
chikia mafisi wanangoja we kuketi huku itakuwa ni makosa
ni makosa
Rombosa
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 punani nanukia kasamosa
kasamosa
yenye hiyo haga imechocha inafanya wa mafala wanasikia kujishota
kujishota
nyama na nyama hakuna mifupa ni kazi na dunda jucheki hizo tuza yema na nyege anaruka kishikwa ni kingi za kichwa tusiataanza kuwika katika na track fuck taka puka mimi niko na gas but sina kuka anavuta shisha
nionyeshe shada zangu zikishika. Ni humwanua kila tema kianika.
Shake that ass to chish.
Go ahead.
Shorty akona talent ka stripper.
Ka stripper.
Ass so fat, I'ma have it for dinner. Using my spill. If you want gas, it is. Pussy so tight and I'm pure member. Shorty she a baddie, only fucks rich niggas. Bounce that ass on my dick, I'm going tippy.
Cash, cash,
chick, right chick, look bitch.
Hakuna nyakika za Kenya.
Kenya.
Kikosone za Kenya.
Kenya.
Mtoto meti beba.
Beba.
Kikapata kana penya.
Penya.
Na kushua kuna nyakika za Kenya.
Kenya.
Imebidi tu undress the agenda. Ukiva mini skirt tunatesa. Iyo ass imeshona kabisa. Shorty bust down, shika meza. Nasikia joto bila sweater. Niko imenti bila pepper. Kama form ni yalini taweza. Double cup na my ice kuna flavor. Niko jaba hadi pili na meza. Shash ime chrome kwa hewa. Zimeshika trap house tu mavepa. Kuna club night, tuko bendo. Shori ako na nyakei na tetema. Mini chief, mini coach kama wenga. Aki die game rough, mini player. Aki sema anakamu ina weka. This dick came for free, let the pesa. Just kidding, you deserve an impesa. Venye umegawa unaitaji pepa.
Maria, Maria, venye nime mbao, tadani ni karia. Oh yeah. Kalia, kalia, ingia, ingia,
ingia.
Penye naitema utadhani miwaria. Nyakika za Kenya, zimeweza, mtoto mezibeba. Ziko kwa hewa, toa bra, toa mgoza shajua. Yani, niko Jin John, yani tapo mangwati. Wati ya jina wasani fikando kama bati. Miako ako trapoza na lisho kende. Na rende, kapewe pewe hadi weekendi. Na daily, mihumedi, na sipendi. Ushenzi na kudim kama fegi. Hakuna nyakika za Kenya.
Kenya.
Kikosone za Kenya.
Kenya.
Mtoto miti beba.
Beba.
Kikapata kana penya.
Penya.
DJ Tintin.